kwenye mic ni mengi yanaonitibu mitiani maswahibu maswari bila majibu system we mainstream we bongo kuna utaratibu na subutu sijaribu naongea nachojua nafanya nachojisikia peli hizi genius Form 4, Ferias, Green City Home Kitambo nilisepa nkatimba dale salama Yo, bandali salama, temeke usalama Nikakutana na wana, wazee kwa vijana Pia na wasichana, nishaluka nao sana Na mshukuru maulana, niko safi na salama Kuna kipindi chakati, nishapiga gandalama Viwanja nkajichanganya, mimbianja nkajidanganya Nikapendaga msichana, kutoka Motown Akani let it down, akani umiza mtima Nikakonda mtu mzima, mapenzi Sia kupima, nikaja jia pizza Bongo sijipenda tena labda mlami lami Anipe visa mamtoni Nandika huwa laka mapema Kabla sijafa peri hizi Wate mekia na kulabata tabata Freddy Perry uyoku siri Anafanya zake alakati Alakati Nandika huwa laka mapema Kabla sijafa peri hizi Wate mekia na kulabata tabata Freddy Perry uyoku siri Anafanya zake alakati Alakati Bado maisha mapambano mapito na changamoto ndio maana siogopi haso na haso tangu kidato niko mwendo mdogo mdogo lakini sirudi nyuma na kaza najituma matunda na chuma na ruka zaidi ya duma navyo kaza zaidi ya chuma sipigi mama huruma kutu sije nitafuna japo sijapiga kasia wananiita baharia na sali salama lia na lala na biblia wanga sije nirukia niko na mtoto hajakuwa pia na nitegemea mimi na haso bilionea bongo wengi stag life la wachache bilionea
fuck millionaire
Nandika huwa laka mapema kabla sijafa peri hizi wate mekia na kulabata tabata Freddy Perry uyoku siri anafanya zake alakati alakati Nandika huwa laka mapema kabla sijafa peri hizi wate mekia na kulabata tabata Freddy Perry uyoku siri anafanya zake alakati alakati Nandika huwa laka mapema kabla sijafa peri hizi wate mekia na kulabata tabata Freddy Perry uyoku siri anafanya zake alakati alakati Nandika huwa laka mapema kabla sijafa peri hizi wate mekia na kulabata tabata Freddy Perry uyoku siri anafanya zake alakati alakati